Nataka kuja getu, anajua napikaga vitu special. Special for you girl, niwe unanizimaga michechetu. Tuliza akili mentu, ukinipa usiku nipe mpaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time, show me what your mama is, yeah. Two time, I put up my money on you. Nitaka nigo bebe ubembe chupa ju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe ju. Kwa ju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka nigo bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
The Mix Killer.